Atebi ngo bitadde kumabali kansala akikirira Gombe Ward ku lukiiko olukulembera disitulikiti ya Wakiso, Geoffrey Mubiru agambye nti olw'okuba ebyenjigiriza yetala y'abayizi ey'enkulaakulana agenda kufuba okulaba nga abisoosowaza nnyo mu kitundu ky'akiikirira. Mubiru mu kwogerako ne Bukedde Farm Board kizategeezezza nti agenda kuteekawo obukiiko obulondoola amasomero okulaba oba abaana bafuna ebyetaagisa nga bali ku masomero.
Nataddewo dda olukiiko naddala miruka etaano omuli Tikalu, Migadde, Gombe, Kiryamuli ne Buwambo abagenda okulondoola amasomero ago n'abayizi. Abaana abatannaba kudda mu masomero olw'ebyensimbi njagala okusaba abazadde mugende mwogere n'amasomero ga gavumenti, mugende mwogere bannannyini masomero ga private okulaba ng'abaana bava ewaka bagende basome. Era ngenda kubanga nnyo mbalambula nnyo okulaba nga tukoteekamu teekateeka enkola ya gavumenti okulaba ng'ebyenjigiriza bikola ki, bikulaakulana ate nga n'abaana baffe basa.